just follow the beat. You know it's all this.
Download it from gastomusicblog.com.
Ozone, yeah. Miss you, baby. Oh, oh, yeah. Morning, baby. Naziwa kuli uninyemezi. Mina otwisi samu hikutwe lambali. Nakonu ya fosize apala nekemezi. Wasika komoka nilisase. Nito kwa kiswale lofa naziwa ukatezi. Nikata kutopota njuka. Nileleka kikuwe na fanaziwa ukatezi. Kono nisa kulata mala. Nisa kutoko mametoaka. Nikuku swala mama zoaka. Nina nisepo ya kuliuka ta. Ta baby. Bye. Toni swale. Anina tilipa. Mipili ya kafaki tatata ya matamata. Kota fuyo mata nikeni mabutata. Don't decide to go nisa kulata babe. Tumelela bufosi waka. Ila talitile kabu maswe waka. But I want to love again. But I want to love again. Yeah, baby unai choku now. I'll never see your love. Don't you like me missing me. I want to love again. Yes, I cringe, she caringa bulema. But I want to love again. She na ko missing. Me, I want to love again. Isa kutoko mametoaka. Ni kukuswala mama zoaka. Ina nisepo ya kuliuka ta. Ta, baby. Ae, toni swale. Anina tilipa. Kutoko mametoaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuliuka ta. Ta baby. Isa kutoko mametoaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuliuka ta. Ta baby.